bamutwala awatali musango bamuyita mubbi ne bamuyita manya awatali nsonga abatamumanyi nga bavaayo baboogera ebijweteke naye kale yasirika bambi teyamanya amazima bamuvuma bingi ne bamukuba emigo yavaamu omusaayi yatunuulira maama we Maria mulaba nga tula okusirika naye yakola kabiki Yesu okinoonya tewali baakomerera Yesu ne batekamu efujjo kabaka wa bakabaka yafa bwe magezi.